Mama laman.
Kama lage usa. Hindi kaya.
Jake.
My eyes never lied to me. Never lied to me. My heart never hid anything. Never hid anything. No bono wa mabua uti ni kwanzide. Na uwa malia inje na utwa mazana. Echiwe chuo muna ya tone vidato watu hoteli inje tami. Kamu na sungato omuti na ulito olunzi na lina taba do 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 do. Usana nawe butu mobinga wa machinga wanze vivati.
Oyo wakubuta atrole ryo buteleya ulimubuya iwe ulikado kai.
Soto, como lo han solo a tu, ay, mamá.
Sin langa, si por te.
Yo fe,
toma, be divorce.